Hey, Swale, Jeffo, whoa, Kitale in the building, hey, Swashke, hey. Haso napiga every day na jua very soon zitalipa. Nikiwa mtaani wanasema Swale manze wewe ni shida.
Shida.
Wanataka kupita walahi siwezi wapisha. No. Mwenye nguvu so mindo anapisha Kitale in the building nimekuja kwa tisha. Style zangu anazipiga tisa. Wanadhani ati watajificha. Wana shine kwa mwangaza migiza. Ni wafani waanze kuigiza. Wana hema venye na kimbiza. Cheki smile kama Mona Lisa. Hapa ibada daily kakanisa. Young hustle nataka ntuanisha. Kani deal unaleta niga. Kuja basi tu chill kwenye meza. Hapa my fam ni kazi. Swash gang tunatafuta tu pesa. Jichonyanya buda tumekesha. Ni hii kitu inaleta ma pressure. Hizo moments takuwa tuna treasure. Wakiudhi tabidu amesepa. Uliza visita takuambia we songa. Kani point sticks nazibonga. Secular but sisi huomba. Mistari tamu mneza mkaonja. Uliza karau story zenyu over over. Ukipatwa buda ora ora. Ikiteleza hapo ndo utasonga. Itabidi basi umetulis. Game nimeiweka on lock kufuli. Hapa kazi tu kama gufuli. Rap ni K-exams wanapata sufuri. Zile mbaya mi uwanga sikuli. Hata kama najichocha mi. Kuna wenye they never heard of me. Swash gang, Kitale in the building. Nimechelewa kazi home sijarudi. Bado wanajua siogopi ile kundi. Kani moto anawasha nazima. Mini mzito soa mwezi ni pima. Shamba la mawe but still tunalima. Tukivuna, tutashika hizo ndinga. Mipango ya God, hamwezi mkapinga. Hey. Swale J4, Kitale in the building. You know what it is. My fam. Hey. Whoa. Cut.